batu dokkondiral hakkille leydi ndi dow laamu hakkundeejo Madou Saawi transition o haani yaarude sijo tamani e union de radio télévision libre du Mali piani ɗum Debre kertiiɗo sijo tamani humpitidde faa faame haalde faa hawre
ɗoyo sijo tamani keɗe kabaruji amen e fulfulde
keɗe kabaruji amen fulfulde alkamisare sappo lewru septembre sappo jeɗɗi yamde ƴaɓɓirima sillimaji capantati e jeegom miɗen tawa nde nokkulodirteɗo CICB palais de la congrès ɗum woni palais de congrès kiɗɗo le leydi meɗen wattu joni o sijo tamani ana wonde joƴƴinde ɗon kaaki ɗi fou batu mawɗo kamɗo yo waddu laamu hakkundeejo ɗum min gondi halde ɗo haala muɗum wattu joni ɓe ƴewtoto yalla hono koɓe noddirta feydi ruttu ko ɗati hoɗum hani yaltinede ñalawma hande yalla laamu hakkundeejo ana joƴƴine le ko watta ko toɓɓe ɗiɗi ɓe kaali dow mum kiikiɗa ko hollitindi wiide batu o kay o timmi wattu joni o nokku noddirteɗo CICB ɗum won ɗo ɓe noddirta centre conférence international ɗo bomako ɗo hollitindi wiide oɗo batu wakkande mo fuɗɗannode ɗum fedde nde ɓe noddir CNSP nde kañum ardino ɗon ko yata yimɓele temettato iwruɓe le leydi ndi kañum gonde halde wattu joni ɗati heeɗi kani nangguede le leydi meɗen ndi fa tiɗallaji ɗi pillito kasen le oɗo nokku fa keɓen famtade keɓɓen Mamadou Sama Seku
10h30 woodi noon alkamsara hannde wattu fuɗɗugol golleji totodiral hakkillaji hakkunde ɓiɓɓe leydi ndi mintaji seeɗen fadde nden yimɓele hewɓe naati le sal o ane ɓeeɗo kolonel Assimi Goyta kanko laami ngalɗo kawrital golleji ɗi puɗɗiri basiji yoga hakkunde yimɓe M5 yimɓe guɓɓal haɓitiɓe e laamu kiɗɗo o hakkunde yimɓele ɓe haɗa nadde le nokku o saabi ɓe ngala fi kartal yogaɓe na luuka noon bada golleji ɗi puɗɗotake tawi min ngala toon hewtiɓe tinni koye mabɓe woni ko haɓitiɓe faɗɗi e mabɓe gazuji ɗum turri yimɓele hewɓe ane ɓeeɗo rewɓe e mawɓe ambulance ka yaadi e goto mabɓe jaati toɓɓo waɗi dun beete muɗum ka ɗum haɗa e fi ɓeeɗo sukaɓe gonɓe demgal tuul hinnade immadaraji mabɓe so won heddiɓe heɗade gaaci woɓɓe kay lekur o wonno e muɗum banggal ngal ɗo kawtal hannde pelle golleji joyyi joƴina dow toɓɓe mawɗe ɗiɗi kabaru sariyaji e jogolal laamu hakkundejo ñande beete aljumare nde muccente hoore kabaru sifa kañe gollirɗe laamu hakkundeejo
hono ɗum waɗɗiri arani no guɓe noon tirtoɗe azawat ɗe hollitama wiyede beete hannde du ɓe tawraka ɓe tawaka le ngal ɗo kawrital hoɗuɓe mbi ɓe mbi wakkande kawrital ngal fuɗɗannode kamɓe koye mabɓe pammina ko hono golleji ɗi gordi ɗiɗo batuji puɗɗi le nokku no dirtiɗo CICB on ɗo wattu fo manggal paɗe en ɓe jamar nde daari fa ƴaɓɓitoɓe ɗum woni yimɓele hewɓe kañi en darti fa naata le nokku no dirtiɗo CICB faɓe kawra e oɗo batu le on ɗo wattu manggal paɗe en ɓe nawtiri ɗum woni koɓe noddirta gaz lacrymogène ngaji koɓe paɗɗi yaade e jamare nde won fiyaɓe le hen dori dow ɓe kollitiwide neɗɗo goto kañum parmi le hen wattu joni ona ɓaban ɗum woni hôpital Gabriel Touré ɗo bamako ɗo ka caggal muɗum golleji ɗi fo keeɓi fuɗɗude honno ɗum wondi e dartirede no fa keɓen famtade keɓɗen Aminata Diallo
yimɓe hewɓe jinno hawrude e puɗɗoɗe golleji ɗi ka haɓɓitiɓe ɓe dokkama yamiroje yogaje ko ɓuuri hewde ɓe yimɓe ka tini sona naata e ley majjun woni ko haɓɓitiɓe meddi e mabɓe ko wiyete gaz lacrymogène e ley o foɗɗami foɗe ka neɗɗo goto barmi hen fa nawi naɓaɗo dogotorore Gabriel Touré yimɓe warɓe hawrude e ngal gollal ɓe ka kolliti metti muɗum e wayde yuɓɓodirde golleji ɗi keɗoɗenɓe
ɗum ɗo wona fei hunde moƴƴinde so ɓe paami ɓe gotti eɗen mbawi juttade golleji ɗi eden eɗen mbawi jutanade ko heddi ko ƴeewe anni oɗo anni banggue ɓe piiro hunde mabɓe o centre makko o fannaji ni hooro anni fe hunde heddanaji ka ɗum dara moɗade jaati fiɗe ɗe ɓe juttimi tan laawi sanne
e kolliti wiide gollal ngal ka garɗali no ɗum waɗiri comité national pour le salut du peuple kolliti wiide yuɓɓo golleji ɗi ka no waɗirini gasi ka ɗum e tawede ɓeɓe darda yimɓeɓe mbalto mbaltina hakkillaji muɗum en keɗoɗen ko manan Baba Cissé kanko mo goto e jottinowo kabaruji fedde CNSP nde
ɗum ɗo wona fe hunde moƴƴinde so ɓe paami ɓe gotti eɗen mbawi juttade golleji ɗi eden eɗen mbawi jutanade ko heddi ko ƴeewe anni oɗo anni banggue ɓe piiro hunde mabɓe o centre makko o fannaji ni hooro anni fe hunde heddanaji ka ɗum dara moɗade jaati fiɗe ɗe ɓe juttimi tan laawi sanne
miccitinde tan haɓɓitiɓe hewɓe gaddama toon fa ndena jamare nde e ɗi golleji
hollitindi wiide le on ɗo wattu fou batu o kay heeɓi jokkitede ɗum le nokku no dirteɗo CICB wakkande batu o jokkitite nde du ɓe pecci jamare nde guuɓe joyyi le ɗeɗo guuɓe toɓɓe ɗiɗi ɓe garta haalde dow muɗum hon toɓɓe ɗe gori Aminata Diallo
sappo e tati yande wari golle o ka fuddani yimbe warbe be kuliti metti mudum en e ko CNSP fecci be pelle joyi wobbe kasendu kuliti metti mudum en e wayde yubbondirde golleji di no haniri e le o nyaloma arandejo jodda kalden halaji mabbe di ka ana fawi e tobbe didi mawde hono golleji di kani yarude e gollirde forobaje de kanyin e gollidimbe mudum wobbe fa warde e pelle godde kasen gonde leedi di e ko nande mudum e leedi dereji hono fusugor gollirde yogaje dum woni ho conseil de collectivité territoriale kany e ho conseil économique social et culturel ana hen to berde do berde de hala mudum halete dum woni lawo hengol hen hani be mede e o lamu hakkundejo le majjun hala bonandaji gaddi sappo sappo e goho e sappo didi lewruje fa yottare jangude tongode signinande alje wartiror jang e deere kany e basiji gondi hakkune janyildi jogalal no wawi hebirede e mudum mecintinde tan di jodda kalden ngaji jokkam wodde fa sappo debre septembre
le on do wattu fu jamare de kadime ande kanyi en gonde yubindino golleji di ngori le nokuno dirte CICB be kala hono do tobe di de non gorri be do yimbe le gondube yubindi do golleji be biso ni dum huncenama hore an hasindini ko dartete ko hebe leedi malindi himmeji malin ko furdu kuncene hore kedde mo kanko no dirte Ibrahim May Gawle de do fedde o woni ko mo sifido en do faccitango Mamadou Samasteku.
Donc il s'agissait de kala ko holita e len gollejdi njarato ittide yogaji beedude yogaji sa hakke sapo ngoni holita di wakkat juno e le guwal tato bangal denno ko hasinina tan min kuccani hore e le golle o denno min pam wiide bibi leddi di na yidi jati gollejdi njaawa lam hakunaji o hunjina hore no yawiri denno beta ko o gollejdi naati sababu mo fu hunjina hore no haniri dum puddi hindare jonge gollejdi humani di kala ko ni sariyaji lam hakunaji o ko heba ko na hanti jati
est très intéressante.
Fedde no dirta M5 ndebe tawama le o do botube kolliti wiide yalde so yoppono dido golleji ngori wala fu ko nafata kanko no dirta de madame si kadjatu so gondo le ndeda fedde no dirta M5 RFP o holliti wiide kambe jaati gollidi do golleji so o do botu hebi wadede le leedi meedi sabe kambe ngadno imma daraji le ko jabbino ko so laamo hebi woyiltede le nokko kedde mo ko sifido hen do faccitango Aminata Diallo.
Et c'est la majorité des Maliens.
Ko buri hawde bibbe leedi di woni ko tawda e amen e obbas M5 RFP min kana hettinde be sera min ballata neddo goddo dun hettina be e di golleji pawidi no leedi ni hani jogorede ko warata haba amen gol wana yoppugol lamu ibeka o tan kewtude no leedi di dartoro enoni mo irta gabangal M5 ga ko minen ka min pami e majjun lamoto do lamu hakkundeje o an hani datade civil min kaldi e do majjun mido mi jabu kebeteedo e di jodda kalden ngaji fu lato nafaka bebe leedi ni fu so moddi enen fu mo en
beaucoup de père et mais la défaite est orpheline
goto dum won lamido fedde wuhuminine malion kobe wombe njolo dum woni fedde ne noddirta ho conseil malien de l'extérieur kanko noddirta Abib Silla o mo wonno le o do boto holiti wi ko be dartata nyaloma hande o bi leedi lobbo hebe le leedi meden de kanko huncante hore jamarne fu no wordi dum non ko be kaja so lamu hakkunde jano golle le leedi meden de kedde mo ko mo sifido heddo faccitango Mamadou Samasteku.
Moi je pense que c'est l'occasion ni mila wiide dum do latto sababu dum cene hore ko wiete 4e republique yalla e mbawa hinari ci alaaji gudduti fu wala kudita e ko nande mun en faaba amen yo cene hore de do gede be leedi malindi latto leedi ndi bibbe leedi mali fu ngeli yo latto leedi mali ndere mudun ngurdam na feewi leedi mali yirwindi ndere mudun lamotobe e jamare de na tamundir juude ni mila wiide dum nyaki en wakati jo
maintenant robele be do kolliti wiide fa leedi malindi yewteno wori nyaloma hande ko nayri bangal jande deena gu cellal fa yotto yo sariya kanyono robele be kan huntinede hoori dum haani haalede le o do botu le majjum be yewte do hono kabaru lamu wori le leedi meedi de biir so dum yewtama hono ko dartete ko hebe ba kebe famtar kedden mumini sende bu
rewbe kreduji kolliti wiide yalla mabbe yo yalla be be hettine le nyalande de e wi mabbe be be jogiti dalaji kewdi hono rafinde enagu kabaru jande sukabe kanyi jogalal bondo lamu kambar lamu hakkune rejo be be ndara dum lato sababu yaltinde leedi ndi leti dalaji di yo dum Aminata Cisse neddo fedde rewbe gondo banyangara le region motti holiti wiide
ndo fi yaltude hinade imadraji amen bomboje irade anitata yidi fuf nyande fuf yo war horeji kulol tan wodi ga en so gonga hale kabar mudunatiidi so hade min kay mi yano lamu hakkunde jo totte habtibe be.
rewɓe anan domi nyalande ɗe laato sababu haɓɓude nambara e yuruku yuruku kañe jogalalla bonɗo laamu e faabude yiriwore rewɓe on tawede fuɗɓe ɓe andi wiide ana haani taggu ɓiɓɓe leydi ndi jaati hani wayltede yo ɗum madame Doumbia mama koyte hoorejo fedde rewɓe goto holliti wiide
ana haani yimɓe haalodira gonga e ley ɗiɗo batuji ɗi ɓe humca leydi ndi dun dow kala koɓe gondi mi meman haala sariyaji mi kañi heƴa golleji yalla ɗe mbawa nawtorade kala ko ƴaɓɓi ko ɗum laati sababu leydi ndi heeɓi kaɗotiɗe Allah ko haani dun haɗede hankasen ley leydi ndi o haala ka woni min darto e darɗo e rewɓe turraɓe sanne e ley basiji minen e worɓeɓe jotto tottodira hakkillaji dow janggo leydi ndi
wattu golleji kaldal ɗi ana haani yalla kala ɓiɓɓe leydi ndi fuu huncane hoore yalla transition o ana waɗele jam e deere
sijo tamani humpitidde fa faame haalde fa hawre
hollitidiri sakiraɓe ɗo kaddete dow ɗiɗo kabaruji min ñalliɗo miɗon dokkon ɗiɗo kabaruji kala ɗo mbawɗon tawede le mali fou e maggal muɗumen jooti on yolanɗo wartir jam e leydi meɗen ndi
sijo tamani.